murungi nemikisa jofuna wa mukama mingi bela nechisa bela nokukiriza nti mukama jali muguru era onya togayala wekuba kusiba sibira darani sala yoku mutima oya onya abazibi abalema n'abatayina mwasirizi oyo sitani takujja mu mbeera eze sala zosaba yempeera bugumiikiriza bwe buwangazi bw'obulamu bwonga tobudde mu mukama
tugende ku chachi tugende tusabe ebizibu byaffe mukama oyabitula senga
tugende ku chachi
tugende tusabe
ebizibu byaffe mukama oyabitula senga
Bituka wonga tewalina dagala Oyo mukama sasina Mamukono ubine mamalena Vimenya Oyo mukama watisa Tasosola mawanga matini memuni mizafe Kumusaba ulira Oyo mukama yamanyie vizibu vya febuna Sinari mwafu Natima mazimu chiwompu Zinafumwa Nakubwa na sambwa ngemigere Babagaga bayo kinanga minji nyoni mwakulu cholo Nasaba mukama anjeje mumbele no jeni mumbunange Katinevuga oyo mukama ebya bikora Katinesuza sala za mukama ezo zinasaba nanyarukura Tugende kuchachi tugende tusabe Ebizibu byaffe mukama oyabitula senga
Tugende kuchachi
Tugende tusabe
Ebizibu byaffe mukama oyabitula senga
Tugende kuchachi Tugende tusabe Ebizibu byaffe mukama oyabitula senga
Tugende kuchachi
Tugende tusabe
Ebizibu byaffe mukama oyabitula senga
Tewalina dagala Oyo mukama sasina Mamukono ubine mamale Vimenya Oyo mukama watisa Tasosola mawanga matini nemuni mizafe Omusaba ulira Oyo mukama yamanyie vizibu vya febuna
Oya onya Abazibi abalema n'abatayina mwasirizi Oyo sitani takujja mu mbeera Eze sala zosaba yempeera
Nasaba mukama Anjeje mumbele no jeni mumbunange Katinevuga Oyo mukama ebya bikora
Tugende kuchachi
Tugende tusabe
Ebizibu byaffe mukama oyabitula senga
Tugende kuchachi Tugende tusabe Ebizibu byaffe